ebaka wo 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 nakuluma olomukwano olomwana simulabako nakumenya olomwana eyandeka wano nagenda
mukuda mutima gukubagana nebirowoozo nfaafa tebitakwesomba jagala ntute jasula musisigane amponyeza omwoyo
Chifuba cho mbatenta wana ugugula mubanga.
Nagenda kukuda
Lekaze newe